dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi mu minsi mike ishize mu kiganiro dusangire ijambo mu kiganiro muri sanga kuri rya Amerika no mu bindi biganiro by'ijwi rya Amerika twibanze cyane ku kibazo cy'ubuhinzi isarura n'igurishwa ry'ibirayi mu Rwanda ni ikibazo twagarutseho cyane ku buryo burambuye uyu munsi nabwo ariko tugaruke kuri iki kibazo cy'ibirayi turaho ijambo umunyamakuru Eric Bagira Ubusa ari mu Rwanda
twongeye kubasuhuza tubahikaze mu kiganiro dusangire ijambo kuri mikoroni Eric Bagira Ubusa mu biganiro byashize twabagejejeho ibibazo by'abahinzi mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika mu majyaruguru kubera ibirayi bahinga bitabungukira ubutegetsi butegeka ko ikiro cy'ibirayi umuhinzi agomba kukigurishiriza mu makoperative ku mafaranga by'iburijana na 35 gusa ni amafaranga na magingo aya nk'uko mwabyumvise abahinzi batigeze bagurishaho kandi bumvikanisha ko nta burenganzira bafite bwo kugurisha ku giciro biyumvikaniyeho n'abacuruzi ingaruka kubagurije amafaranga mu bigo by'imari birangira biswe babihemo abandi nabo batembereye gusarura ibyabo bikangirikira mu mirima muri icyo kiganiro mwumvise ubutegetsi buvuga ko ibiciro ku masoko byatangiye kubahirizwa Mwanumvise kandi bushimangira ko kuba bwarinjiye muri iyi gahunda byarushijeho gufasha umuhinzi twanabajyanye hafatwa nk'ibimoteri byari birunzemo ibirayi byabuze mu kiganiro cyanone turakomeza kureba uko ibirayi twabisanze mu mirima turumva abacuruzi b'ibirayi n'abakora mu makusanyirizo yabyo turabajyana kandi ahamanitse urutonde rwemerera bamwe gusarura reka tubanze twisegure gato kubera impaka iki kibazo cyateje hari abo muraza kumva twabahinduriye amajwi ku mpamvu z'umutekano turakomezanya n'uyu tubwira ko ibirayi byahindutse hora ntaguha
tugiye kugera kuri bya birayi
Oya. Nagoraro.
Ndize ngo rushikane ko kazi ka. Nana hari ishaka ntuna hakuje.
Ishyamba rukuye.
Ubundi mbere habaga nko guhinga umuntu ari guhinga mukwe. Akaba nkuri gusahura. Afuka ati none igicuro nimba cyambere kikiriho. Reka ngurishe. Mbonite utundi tubuto. Imbuto y'ibimondo biri kugura amafaranga 400. Nziza y'indobanure. Ibimondi bibisi bikagura 78 Turumushe mbwira umuntu kugenda mu rugo baguha ibimondi Ibimondi ubu nihora ntaguha
Ngo ibirayi mwabyise ngo iki?
Nihora ntaguha
Hora ntaguha ni ukubera iki?
Ibimondi kubera ko ntaho bitari nkatwe twabahinzi Ubwo rero ko nsaba ibimondi wamunsabye nk'ubusa
Nubwo abahinzi bagaragaza igihombo hari n'abadacika intege bitewe n'amikoro
uri umuhinzi
Komera komera.
Ego.
Amakuru. Ugiye guhinga ibirayi?
Ego.
Urifite abandi ngo byarabahombeye. Wowe bimeze bite?
Oya tugiye kugerageza nyine duhongere dushore nubwo twahombye.
Nicyo cy'umuhinzi.
None. Ntakundi byamera.
Bari kumbwira bati ibiciro biri hasi. Nibyo?
Nibyo twarahombye ibiciro byabaye hasi cyane.
None kuhinze ntabwo ufite ingenyi bera ko ushobora kuzongera guhomba.
Ubwo ni uguteganya naho hari igihe naho mbona ngo nkunguka
ndabona waguze ifumbire mvaruganda kugira ngo ikirayi kizitwe ikirayi bizagutwara nk'amafaranga angahe
amafaranga nyine ubu naguze agafuka k'imvaruganda n'imbuto nayiguze ku kiro 400 urukumva rero ikiro wenda twakagombye kuzakigurisha wenda nk'ijana na 150 nangwa ijana 140 ariko none rero ngurishe 180 nangwa 170 nzaba mpombye
kucugoma mu bihombo kandi ubibona
mbibona
ndakikubaza nk'umunyamakuru
nyine ntaho banshaka kugira ngo nzabone ibyondya nsagurize n'amasoko isoko ryagwa hasi ubwo ngatugahomba nta kuntu twabigenza kandi kubera ko n'inda yacu iri kutubaza ntatwareka guhinga
none hari ibirayi se ufite base wabuze kukura wabuze icyangombwa cyo kubikura
aya twe twarakuye twakuriye kuri 65
twinjire muri umwe mu mirima y'ibirayi
urabona byabuze gikora kubera ikibazo cy'amafaranga ndeba imigozi birarenge turi kureba izi ni imigozi Uyu ni umugozi w'ibijumba.
N'uyu niho.
Tuvuri kureba.
Ubazabikura ateko bigaragara ko imigozi yayo iragenda ibora.
Icyo gukora biri kubora nabyo aho biri cyangwa azabikura arabishyira mu rugo kubera ko nta soko bifite.
Reka twibutse abakurikira Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo ko turi mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera. Hafi neza ni Kirunga cya Muhabura ndakibona haruguru. Kubera iki birayi birinda bimera gutya mu murimo?
Impamvu ibimundi birinda bimera gutya biba byarabuze isoko biyaguraga mirongo itaratu. Uyu we nimba yaravuze ati nta soko mfite ni ukumanza nasaba bariya bo bita abayobozi bamukusanyiriza kugira ngo bampe icyemezo. Niba kimpa mbikore mbijyane Kigali urabona ari kurengwa irindi hinga yakagombye kuba yakoze iki yagahinze ibindi bimondi.
Nyiraho nubuhe?
Nyiraho ntago twamubona hano hafi. Dore hariya hose kuzamuka kugeza iriya hakagombye kuva mu byibuze nk'imodoka cyangwa akagira ahandi hantu hakora kugera yipakirira imodoka. Ari kure kubona yuko byamuhezeho. Ubu ari nk'umuntu utishoboye yarashoboye guhinga ugu murima ntayakongera kuwuhinga kubera ko ntayabona imbuto yo kongera guteramo hano.
Aka gasozi kose ubu ntibarakura se bya babereye bityo bimeze bite?
Ndakeka ko bibona bashoboye gukura kubera ko bamwe bagiye barakura nk'abari kwiba bakuye ubwo nibo bashoboye gutorotsa ibimondi. Ariko uyu nguyu we uri kubona ikigaragara cyo ntabwo nguhishe kandi uri kwirebera umurima uyu we ashobora kuba yarakoze iki yarabuze uburyo yavuga ati ngiye ndiyuzuriza imodoka kandi nshaka kuyijyanira Kigali akabura ahantu ho yayinyuza.
Dutambagire moto tukaba tubyica
turaca ku ruhande tugende twitoza.
Ndabona bimwe byaragiye hejuru
turimo kureba.
Aho se nibirashye. Nge warubwiye do tuvugane?
Eh.
Eh.
Nuko ndi kubona uri kunambagira ibirayi.
Eh ni byawo?
Eh.
Vipe.
Yesa.
Amakuru.
Imeze.
Ah nge nitwa Eric ndo umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Nari ndi mu ntembera ndebe uko igihingwa cy'ibirayi kimeze arabambira ko babuze uburenganzira bwo gukura ibirayi. Byababuranye abandi. Ibi ni byawo? Urenze ko ari byawe?
Gira n'ubuzo nyine.
Eh, okay. Twajya mu kantambagiza hari ikibazo?
Nta kibazo.
Okay. Wowe wabihinze ryari?
Wabivuze mu kwa munani.
Aha ni mu wawe?
Narakodesheje.
Warahakodesheje? Wahahingishije amafaranga angahe?
20,000.
20,000? Si make se?
Kwahinga abahinzi 20,000.
Mbese kugira ngo ibirayi tubibone uko bimeze gutya n'ubwo biri kuborera mu murima byagutwaye amafaranga angahe?
Byantwaye menshi. Byatwaye nk'ijana 80, 180.
Kubera iki utabikuye rero nk'abandi bose?
Nyine nta giciro cyari kintu baguraga 70, za 40 ingahe kandi utekereza amafaranga nashyizemo rero ni menshi.
Nagiye numva abantu bavuga bati gukura ibirayi ngo byahindutse nk'akanyanga. Nawe nicyo watinye se?
None. Alo. Kanzenereza umugore nawe araje. Kanohereza umugore. Nanjye hari umuntu ndimo kuganira nawe hano handi haruguru. Eh, ndikora n'itoro ryanyu rya pumutsa amazi yagize amazi arimo mu murima. Eh, nimundi itoro rya itoro ryongeye gupfumuka amazi mu cyagati yagezemo. Ndaje hari abantu benda kuza kubitoragura kanze ndaje. Hari abantu bonohereje. Naje hari umuntu yo turi kuganira gakiye ndaje.
Ubu ni ukuvuga ngo mu yandi magambo warangije guhomba se?
Igihombo cyarangiye kabisa. Gerangije ko nifite kuvuga nti ndasabura nk'imodoka ebyiri. Imodoka ebyiri none ko se ubona byose ngiye kubishyira mu rugo ubona hari ikintu cyo navuga ngo hari ikintu cyo nabona.
Wari witeze wenda nko kuzagera kuki ugikesha ibirayi utazageraho?
Tiganya kugira ngo nanjye ndakandi ko nagira nka karima kugira ngo nanjye mbona kanje ariko ntago biri gucamo. Nose ubona ko ibimondo iri gushyira mu rugo ubona ko hari ikindi kindi. Nose wagurisha ibimondo 80 naraguze imbuto ya 270 kongera nkaza nkagura igisina cy'ijana na 80 nkashyiramo abakozi n'ikibi umuti n'iki. Hano hari amafaranga menshi rero ntapfa gusarura niyo mpamvu nashyizemo gutika mbishyire mu rugo hariya ry'igiciro cyaziyongera. Mpamvu njye nafashe umwanzuro rero ubwo ndikamishyire mu rugo ni uko amafaranga batari kuyatanga kandi n'ikindi cya kabiri ugasanga n'ababijyanye barabafunze biki n'ibiki ugasanga nabo ndikamishyire mu rugo tu.
Ubishyize mu rugo ntibizahaborera se?
None wakurikiye.
Mu yandi magambo niyo mahitamo ya nyuma yawe?
Nta kindi cyo nanarenzeho no kubishyira mu rugo.
Ubusu zongera kugira umutima wo kongera guhinga ibirayi?
Nzashyiramo ingano.
Mu bacuruzi ibirayi barimo abitwa abamamyi. Aba twabonye babyikorera ku mitwe babiguriye mu mirima mu buryo ubutegetsi budashaka.
Ndabona ndudufuka.
Muraho
se?
Yego.
Muraho. 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 Amakuru. Nge nitwa Eric ndi umunyamakuru ndi kureba uko igihingwa cy'ibirayi gihagaze. Mwe murabaguza, nibyo?
Twikoreye udufuka mu gusa se.
Mwabivuze se?
Twatukwanga igiciro. Rukwanga igiciro
bari kubagurisha gute
ruko ducijana
simake ku muntu uyaguha nk'umuntu wabihinze
eh none rero twira bari kuduhangahe
urabigurisha n'ukabigurisha ngahe
110
wenda tuvuge urabibonye kubijyana byo biroroshye se
bonya no kugenda urugukebera
urakebera kubira ikirere
tata ubagufashe nuko nuko bikwaka
barabikwaka ariko nti bagufunga
rebye nabi bagufunga
muri mwe hari wabigeze bafungaho
awe turabona gatukiruka hafi no kujya mu kwaga kugwe
ngo ngwiki agaraho umura umura no kwiganire hari wabigeze bagufungaho
ntabamfunze hari kiyo tubabonye turirukaga hafi no kujya mu kwaga kugwe
kubera iki wiruka kandi wabaguze ibirayi ku mutuzo
mwese ko babaga bari kutwiruka bagiye kudufata
mu yandi magambo mwebwe nibwo bucuruzi bwanyu
nibwo murimo dukora nta gundi nibwo gutubeshejeho
wowe uhenga ibirayi byeze ukagura n'abana
ngafata akadayi nkagenda none bari kunyirukaho nzabahone
ubu rero muratashye
turatashye
iri kuba yiri ubusa ko nabona bagi kurikije ko atari wowe
nubwo mwere kicyangombwa
katurebe
ndimwe
icyanyo ngubwe cyaro ni ngirebe koko ngiye ibyo bizana ngiye koko Ndiye yobuzime ngo yina na gataratu musubira natangiye gutegeka Uganda
Ni wambonye ko ndi wese?
Nezi nakubonye. Eh, yampaye ngo natangaye.
Ndiko se ubucuruzi bw'ibirayi bumeze gute?
Buryo ikibazo kiri kuri leta. Ibirayi bijega kugira ngo bizamuke. Bagahita batangira amagare, kandi amagare yatumye ibirayi bizamuka. N'ubu ngubu ibirayi tubigutire kubigura ku ijana.
Nakunguka ngahe?
10.
Ariko se numvise ngo kubijyana gutya ku mutwe ngo niho kujyana akanyanga.
Ni kimwe nangwa nakanyanga. Nejo niko zikukura hari wanjye akanyanga baratambuka ntiyagira bafata ariko twinuka kudufata. Kandi rero niko kujyana ku mutwe guca ndago ndi uvuga nta hindi bibereho.
Nandi ko amafaranga baraya ayo washoye bagufata kubera. Babaziza ko muhenda abahinzi. Nibyo?
Turabahenda se? Abantu bahenda abahinzi n'abanyemodoka. Nuko twabahenda se ko ari ikiro kimwe basigiramo.
Ubu wikoreye ibiro bingana.
Nigaro bavuganye n'abanyagisenyu weho. Uri kwabwira ngo bari ko kubwira ngo bayabaritse bagacuruza ngo birenge nkuko babicuruzaga. Nabyumvise ko yuri Amerika kuko niyo radio nkunda kumva njewe. None rero ibi ni ibiro 75. Ubu amafaranga nakongwa kare 75 ngasura. Ngasura ijana.
Nibwo ubucuruzi bwawe.
Nta kindi nta imibereho naniyo nta yindi. Impamvu twabukije uburenganzira umuntu yagendaga akagura ngo muhigaga n'umuhinzi hanga. Ubutamwe bye nta kwibi. Noneho wagere tiya ukagurisha intuzi munyegare. Munyegare akagenda akajya bijaniri wabo misozi abanyamisozi ntibakirye kiraye. Bakabirya abanyamisozi he biturutse he. Twabirya rwose barashonje nabo.
Murabivaho biragenda bite?
Ibirayi. Nizo kwari umuntu ateze imibereho n'abashaka bazatwisha.
Nyuma y'aba bamamyi boroheje hari abacuruza ibirayi babigiye muri Kigali. Hari kandi abakora mu makusanyirizo y'ibirayi kubera umutekano w'aba majwi yabo yahindutse.
Iyi gahunda bafiteye ni nziza ku muhinzi. Ikibazo ni Kigali bitari byubakika isoko ririmo dufite ry'i Kigali ntagiye tutazagira ibi
kibazo. Hari amasoko abiri ntabwo ibimundi ibyo abantu bose bahinze byashyirira muri gari amasoko abiri atandukanye.
Nibumve neza ndi umucuruzi w'ibirayi.
Nibumve
neza isoko ryari ku Kinyinya bari kuriho barishyira mu nzovu. Isoko rero ni rimwe. Imodoka iva ituruka i Buganda ica he?
Byose bihurira
ni Kigali hari mu nzovu.
Ariko abacuruzi muhura n'ibihe bibazo ibibakomereye
ibibazo bikomeye bibi Kigali. Iyo urebye n'abacuruzi b'i Kigali batazi siteme igihugu cyubatse. Weho niba uri umucuruzi w'ibirayi n'ahangaha urabiranguza ubijyanye i Kigali ku biciro yenda binari hejuru ugeze i Kigali ntuhura n'uwaturutse i Rubavu ugahura n'uwaturutse mu Burasirazuba muhuriye muri rya soko rimwe. Umusaruro nuba mwinshi nzagutegeka nkurikije uko ibirayi bingana n'ubwinshi bwabyo nje ndaguhaye angahe
Urusobe bishingiye ku buhinzi n'umusaruro w'ibirayi mu karere ka Burera mu rumva yereke bagira ubusa.
Ndikora n'abahinzi b'ibirayi no. Je buri ni mu bahinzi b'ibirayi ndimo. Kabari muri cooperative. Kandi cooperative ni y'abahinzi b'ibirayi. Baravuze bati tugomba gukora cooperative tugahoteza amafaranga tugatugura ibirayi tukongera tukabigurisha tukabona akanyungu.
Ni namwe mugena igiciro cy'ibirayi.
Ni kwa ko tukigena.
Umuhinzi w'ibirayi mu amafaranga angahe?
Ubundi bari baravuze ko umuhinzi w'ibirayi bagomba kujijana 35 ariko siko byabaye.
Kubera ko atari ko byabaye ku 35
nyine umuhinzi bitabaye isoko baravuze bati ibirayi ni muri hatarike tuzana turaza kugira ute ibigomba kujijana 35 naba nifite ikibazo cy'amafaranga kavuga ni none kumwavuze ngo yani umwe murima akaba andimo amafaranga ya banki akaba ari kumwishyuza rero muragira ngo 35 kigali nabwo 35 gatariyo igihe ni 35 kigali ntagari.
Umuhinzi yagejeje ibirayi kuri cooperative ahabwa angahe?
Ubundi nta nubwo bavuze ngo yishyure 35 ntabwo bwagezeyo ntabwo batanga
yishyurwa angahe?
Umuhinzi yishyurwa 60 akaba agera kuri 80 ubu ngubu tuvugana ubu ni wenda umuhinzi ageze ku 100 kandi nabwo nuko ibirayi bishyize.
Umucuruzi aje kubifata we abijyanye i Kigali mu mwaka angahe?
Nyine ubwo nibwo ndi kuvuga umuhinzi bamushyiriraga kuri 60 noneho we yaza kubifata nk'umuntu uje kubigura bamureshaho 82 83 guca ubwo ngo bari kuducururiza nyine abo ngabo twatoye.
Umucuruzi noneho uzanye imodoka kuri cooperative ashobora gufata kuri angahe?
Niyo twavuze kuri 80 afite kuri 82
ko numvise ngo mushobora kumwandikira ko avuze ku 105 bigenda bite byo?
Ibyo byo niko bimeze kugira ngo tubone ukuntu ibirayi byaje bituva.
Ibirayi ngo n'umwabihaye n'akazina
none yabaye byabaye n'akanyanga kuko nabwiraga ikibazo ntabwo nakivagamo naburaga n'uwambira bakabije mu maturufu ngo muzakoreje neza ubundi kandi bareka ibirayi bikera bakatwana 30 uwo ari ufite byabuze n'igitanu imva reka nkubyimpamvu baba baragurisha ibirayi kuri make sibyo rero bya birayi wagurishije bikagenda bigashira wowe ukora duhingiraga kimwe niba ufite gitanu z'ukwambere ni urugero urabona ufite gitanu z'ukwa kabiri ibyo ukwambere byagendeye ku mirongo 5 mu rugero noneho bya bindi byahinze mu kwa kangahe mu kwa kabiri bikagendera ku 100 kuko by'ibirayi byashize nabona tugiye ngo nimureke ngo tubashije ku giciro ibirayi biragenda biguma mu murima none igiciro nacyo ntibaragishyiraho noneho amategeko yagaragariye dufite ikibazo cyo gukurira kimwe tujyanye bari kwiyaho.
Hari n'ikindi kintu numvise abahinzi bambwira bati kugira ngo umuntu akure ibirayi bye yahinze biramusaba icyangombwa nibyo?
Ibyo byarategetswe no kugira ngo ubishyire mu nzu iwawe uzabigira imbuto byasabaga icyangombwa. Twaratuye dutora ba perezida n'abavisi n'abakurikiyeho dushaka na goronome baragenda ngo umugore wayo akamubwira uti ngiye ngo ngiye kuza kugura ngo bigire imbuto akagusinyira ukagenda ukabishira mu rugo rero bikuye atagusinyiye bakujyana bakujyana
bakujyana muri gereza
bakujyana kwa kwisoni mpamvu bakuye utere uburenganzira no imenye cyane cyo kudagira ubwisanzure iyo batureka bakavuga bati umuhindi niba azi ko yashoye azi nuko azagurisha cyangwa niba ki turabareka tubashakire isoko ndikumvira rero igomba kuzamuka kuko impamvu irekaranje mubaze kubu urugero ubusahizi ikiro cy'ibirayi gihagaze kuri 1200 bimeze ku mpamvu z'uko abakuye mbere bo babonye ibirayi bimeze ariko ibirayi bizamera kimwe mu kwa gatatu niho abandi benshi bazahinga icyo gihe rero mu kwa gatatu bazahinga mu kwa gatatu bakaba batera ibirayi bazakura nabo yenda mu kwa karindwi mu kwa gatandatu ariko baretse babandi bahinze mbere bagakura bikavaho babandi bateye ibirayi biri kugura makeya bateye mu kwa gatatu bazakura ku giciro kirekire ariko hari abakuteye mu kwa mbere hari abateye mu kwa kabiri hari abadateye mu kwa gatatu bizagenda ati kubera guhagarika iryo soko ni igiciro
mukifuza ko byagenda bite rero
tukifuza ko bareka buri muturage wese ryahingiye niba kimwe baje kumwishyuza mu rugo akagurisha utwe akishyura utababaye akareka imitungo ngo njye ikibazo naje kugira uyu muntu yabivugiye nuko batubwiye ibirayi bagira ku 135 tugategereza tugareba ibirayi bikabarira mu mirima tuyitegereje cya giciro ngeze ikibazo nagize njyewe
ubutegetsi bwo buravuga ko 135 murayabona
ndetse wayabonye ninde wayafashe nunganiye bagenzi banje muri gahunda ya leta yo ni ukuzamura uburyo cy'umuhinzi yahabwa amafaranga akwiriye uko yashoye iyi sisiteme rero icyo twasaba nk'umuvugizi nk'abanyamakuru icyo mwagena mu gacubane leta ni uko yajya itegura ibintu hakiri kare urutonde rw'uko bazakura wa musaruro uko bawuhinze rukaba ruri ku masite nanga ku makoperative cyangwa mu makampani niba bizashoboka urwo rutonde rwubahirijwe imodoka kubera ko isoko ari rimwe dufite ryitwe i Kigali urwo rutonde rwubahirizwe imodoka zigenda i Kigali zikaba nkeya amafaranga umuhinzi agenerwa yayabona
iyo ubonye mugenzi wawe azanye ibirayi uri muri koperative icyarimwe uri umuhinzi baramubeshye ngo ari bubone 135 ariko akabona 75 kandi uri muri koperative ubyakira ute
mbo ni ukuvuga ngo icyo gihe naje dorimba ubuterwa no kumva mbabaye utirimeze gute kubu dufite koperative iyo urakura baravuga bati ni ukuza kwiyandikisha iyo ugiye kwiyandikisha basanga nawe uri ku rutonde baravuga bati wewe uzaza ejo bundi uzaza bukeye ubwo kandi uri n'igeni umuntu atanga mu kigire ntabwo wenda hari ibibazo wifitiye baravuga bati kugira ngo nje ku rutonde ni uko ngomba kureba uburyo umuyobozi namwene yenda akanjira ku rutonde
hari bagenzi banyu bagiye bambwira ngo bafite ibisine cyangwa se amasambu ari ku isoko kuba bayagurisha kugira ngo babashe kwishyura inguzanyo nibyo
ibyo nibyo
ufite inganizo
njyewe mfite umurimo sahizi ibirayi kuba babihagaritse ntabwo ubwishyu bwavuyemo n'umurimo kuwugurisha nabuze n'uwugura nari mfite n'inkara zigurishije amadeni banze gushira n'ubu niba mfite ziri ku isoko ni itatu nabuze n'uzigura byatewe n'ibihumbo by'iki by'ibirayi numva ngo nk'uko tubona turababaye turanye imyenda ngo mbikare mfite nk'itanu
hari abashobora kubyumva nk'uko ukabya
kugushyira ku rutonde bakaguha nimero y'ijana mu kagari kose bakaguha nimero y'ijana kuko koperative ari imwe bakaguha ngo uzakura uri nimero y'ijana ntabwo bazi amasezerano ufitanye na banki n'itariki uzayishyuriraho ntibagushyira ku itariki ya 25 uri kubahiriza sisiteme gahunda ya leta yubatse kandi wowe urishyura tariki 5 ukaje muri 25 nta nubwo leta izaje kugufasha ngo uyu muntu twamuhaye nimero y'ijana icyo gihe banki yo izagutera penaliti baguca amande icyo gihe uzaba waguye mu gihombo isoko kuba ari rimwe naryo ni imbogamizi kandi dufite abatekinisiye mu gihugu bashobora kugenda bakavuga hanze ko hari umusaruro mu rwanda niba wabaye mwinshi tukawugemura no hanze kandi ibirayi bifite ubuziranenge kuko ari za kinini imbuto zitandukanye tugerageza kuzihinga
hari ikindi mwongeraho
icyo nakongeraho nk'uko mugenzi wanjye arabivuze mbere twagendaga tukabyira ziriya koperative atari amashyirahamwe tuti niba ndishyura banki nyarwanda mbare hari ibintu bitatu z'ibirayi mumbe banki nje kwishyura hariya muri banki runaka noneho nje kuwa kangahe nzakura mbahe ibirayi bakaba bamwita amafaranga noneho ubu ni ukugenda ukabyira iyo koperative y'abahinzi ngo ngiye ndagukura iki genici bakavuga bati dufite abantu yenda ni ijana none uzakurura mu 2025 ubu nuvuga ngo amabanki gaduciye amafaranga bashye amafaranga 45 by'amande ngo se garaje gafuye gusa
ubutegetsi bwo bushimangira ko ibiciro ku masoko byubahirizwa. Ndongera mbumvishe bwana Vincent Munyeshyaka ministre w'inganda n'ubucuruzi uko yatangarije mugenzi wanjye Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba.
Turi kubona ibintu bibiri. Icya mbere kuri bira birayi bya Kinigi birimo kugenda bigaragara ko hamwe na hamwe cyane cyane mu masoko y'i Kigali igiciro kirimo kugenda cyubahirizwa. Uko bigenda bihinduka ngira ngo murebye ibiciro biri ku masoko nka Kimironko, Kimisagara, hariya Nyabugogo birimo kugenda rwose bikabikegera ibiciro ro kwa kundi tubyifuza. Ariko ikindi cyakabiri tubona kuri bira birayi bindi bikunze kugira ibara by'umweru bigaragara ko byeze ari byinshi cyane ku buryo no kuba twaragize umusaruro munini cyane nabyo ubwabyo birimo kuzana icyo kintu cy'ibiciro. Ariko ingamba dufiteze nuko dukomeza kubiganiraho n'inzego n'abahinzi n'abari mu bucuruzi ku buryo ibi bintu tugomba gukomeza kubinoza. Kandi icyo nibutsa ni icyo tugamije, nta muntu n'umwe wagombye kumva ko agomba kubangamirwa. Icyo dushaka turagira ngo umuhinzi akore ubuhinzi bumutunze bumuha amafaranga. Icyo dushaka ni uko umucuruzi ubigiyemo nawe yunguka ataryamiye umuhinzi. Ikindi dushaka ni uko amakusanyirizo y'ibirayi ubu ngubu afitwe n'amakoperative y'abahinzi nayo yabaho akagira ingufu nayo akunguka. Ndetse n'ikindi dushaka ni uko n'umunyarwanda ugura ibirayi ku isoko icya mbere abibona, ariko icya kabiri akabibona bidahenze cyane. Birimo kugaragara rero nko ku isoko ku biciro bimeze ubu ngubu rwose muri iyi minsi biragaragara ko bya biciro bigera mu mafaranga 400,350 ntago bigihari. Ubu ngubu aho usanga igiciro kinini ni nk'amafaranga 250 ku kilo. Turimo kubona rero intego turimo kugenda tuzigeraho, ariko ntago bibuza n'ibindi bibazo birimo. Niyo mpamvu tuba twakoze nk'uru rugendo kugira ngo tuze twegere abaturage twumve ibindi bibazo bafite.
Ijwi rya Amerika yanageze ahamanitse urutonde rw'abemerewe gusarura ibirayi mu matsinda.
Iyi ni koperative Izihirwe Muhinzi Gasiza. Ndabona na kashiriho babiteyeho na kashe. Somera ture
urutonde rw'abahinzi b'ibirayi bazasarura mu matsinda.
Somo wa mbere
itsinda Bizimana Jean Dodi, uwa kabiri Gafundi, uwa gatatu Senzuga. Amateriki ni urugendo rurande.
Itsinda rya kabiri?
Itsinda Kibubu Nta Mukunzi Ndagije Muka
Mukundu ufite?
Mukundu ufite nani bize sanzwe nawe gusa mu matsinda dore ngo narona.
Amakuru.
Ndi dute bose.
Ni sawa. Ngende umunyamakuru.
Abibonye.
Bashyira mu matsinda kugira ngo mubashe gusarura ibirayi. Nibyo binoze?
Aga by'ibirayi byarananiranye.
Icyo nibaza kubera icyo babashyira mu matsinda?
Urutonde rw'abahinzi kugira babone uko bakura.
None badashyize mu matsinda bigenda bite?
Aba badashyize mu matsinda bamwabaga bakibifite ni ukuyandikisha ugakura.
Umuntu ajya kwiyandikisha kugira ngo akure byagenze bite ngo?
Byagenze gute? Nese si ibyo mwashatse?
Mu nteko rusange y'abadepite iheruka bavuze ko iby'amakusanyirizo y'ibirayi bamwe bavuga ko yabadindije bikeneye kunozwa. Banifuje ko abategetsi babifite mu nshingano bazatumizwa bagatanga ibisobanuro. Bwana Abasi Mukama ni vice president w'abadepite.
Niba bigezaho ibirayi tugira umusaruro mwiza mwinshi wagombye kudufasha kwihaza mu biribwa no kubona amafaranga hanyuma bikagiraho bihorera mu mirima abaturage bagahomba. Ndasaba yuko twafata umwanzuro wo kuzamagara ministre wa Minagri ushinzwe production, Minicom ushinzwe ubucuruzi badusobanurira baze tuganire na mutubwire ingamba afitiye ikibazo.
Icyakora bwana Francis Kaboneka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu we avuga ko kuba leta yarategetse uko ibirayi bigomba kugurishwa byafashije umuhinzi.
Ikintu kirimo cya mbere uyu mwaka bejeje ibirayi byinshi cyane, wenda umusaruro ujya hejuru kurusha uko wari usanzwe umeze. Icya kabiri umuntu nanone yavuga ni uko kubera geopolitics hari aho byajyaga bitakijya. Ngira ngo ahubwo iyo leta itaza kujyamo ngo irore uko ijera kino kibazo, uyu munsi umuhinzi aba ameze nabi cyane. So leta kuba yaragiyemo hari icyo yafashije kugira ngo umuhinzi adashobora kugurisha hasi cyane.
None niba rubanda bakomeje gutakamba abategetsi nabo bagakomeza gushimangira ko ibintu biri mu buryo amaherezo azaba yahe. Deka tubitega amaso aha niho dusoreje dusangira ijambo dushimira buri wese ku ruhare rwe.
Turagushimiye Eric Bagirubusa n'abamwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi ku kibazo cy'ubuhinzi, isarura n'icuruzwa ry'ibirayi mu Rwanda. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mukomeze mugire ibihe byiza. Thank you.